onon kettini studio kalangu ede fulfulde habaruji meden e do sigila mawdo mo ngadden do fila ko darto cubaaki ko wadde leedi men Niger kanyon 13 lewru décembre dubinaade en ogay
studio kalangu no wadde sigilaare mawde
sigilaare ndedu jettanani noy wonno cubaaki warde e leedi men Niger region warde region wuro warde wuro hande de enna en kalang no dun latori kanyon de nyaloma on warde jamma hanke warde suba ko enda ko himbe ngega do cubaakiji mudun en dun du kondam biroji di fu mabbita kana yande jettati subaka yeyi mabbo wayade yande jeddi lasara dun du kondam wi ama biro fu gollatana eruji nambi en du kondam jande 11 kanon woni region modifa kanyun kay ton ende den andi hono be puddi yande jettati be jabbe timina yande joy nonno du kondam ni no kuje kew du kondam wadi to fa hande ni ele mabbitol biroji din enda hono dum nebinama dum sakiteke fa yotteke wakkatiji goddi latidi du hono hadaka be beyda wakkatiidi en heba himbe heddibbe en dan ciubo fa wadam subaka oni eden jidi kalden e bandira meden tawabe e der red lady meden Niger jonkaini hono latibe du kodan en noddam be cialalol gam batte be kolla en noy wono ciubaki en wardi en nokkuto be tawato en da
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Tilabengi
sur la radio Tebonsi
97.5 FM.
Studio Kalangu.
No one tiri ndene neka ni yerno birune ni cubaki enna ko wada timmi du konna wakati mo kalte wenda fa hande no don no lime limor nen don no wade no kuje de fu no kuje godde du konna ni hebi limi timmini joni ne ngon de banda men wonbe do cialalobe kanden kalden Barham Hasumi kany won tanda radio mo ciota Barham Jamwali Barham na batti jambal da don
bayani Allah jambal don ni
alhamdulillah joni Barham Kenya cubaki wadi e leedi men Niger wadi to enan ciota to tabeda an e hore maada do filo ko narto subagol conseiller bar way halde mi seeda kala noy woni no dum wadire der leedi ciota ding
wallahi cubaki ko conseiller din no wadi der ciota ni commune mo ciota mi en godi hano biroji la soji didi henay mi godi der mi yo be ne mi den godi cuba tobe ujinaji sappo he go he chapan he hemre he jeedidi e der cubi be to be do handa gan cubo der biroji di do di der wuro mango go chota gon e cubaji ki fudiro e hano ko fudda e er di ado on gam fa yande jetati he mintaji la soji didi chapa ki e fudo do der biroji in gam e karta sliji mabbe fa be gadi retar sedda e gada majju ni cubaji ki e fudo der wuro di komin on pat sappe yeyi do dum wodo cubaki wadi noy dira gam min nanay fu to habdo mango wadi sayni eden andi hano nokkuje ko kartuji din cendol gol wadai nokkuje go himbe tinnino giya wodde bujji adana non heppata der cubaki wakkati fu no yito wodde no jehi bujje kartuji din ciudoy to harton tan no min keboy nokkuje go woroy go ko jeybe kabo sedakal gada majjum cubakin min tokki ko min o fu min daro wala futu cubaki wadai no wodiri ki wadi ki hanti limgal gal wadi le jamo on doni hano biro me en mo seni
to e jonin gotel nyimi jamo kase hono kartiji bida di en Abraham nimbe je jitowi kartiji mu en na jonka yi noy wadoi
wallahi himbe je ko duudi no kuje non ko kartuji je jehi gere non jeyi te fo kartuji mu on gitai amma gere du jehi gitai gam jombe wurobe ben e gaddi kartuji gere be desi der biroji di votuji din hambe geje jitoy nokkuje gonon do himbe don be jitay kartuji mu en to din don no be mila sala dibe siyasa be non chaka mabbe no wobbe no jeje ciudoy di
a fuddal hala himbe seni hawjibe filo cubaki en be kalani on
cubaki ndo neddo seni on du har seni hano fuddo di marga gal hano yamde sappo he gono himbe fuddi no jotto to mabbe limgal gal yeyi hantoy hande der subaka fa hara yamde sappo limgal gal yehi daroy
wakkal be gonde be gadal limgal gal wana tamma parti di himbe mudum dum wadai fu fodu fodu limgal gal wada ma gasi
to biro seni on ke fodu wadai chaka himbe o
le biro ji ladde dinne
be poti be fu be kati neddo fu ko hani heba hebi dum der ko min amin chote ni hanu cubaki kin himbe be burtaki sanne gal no min darin ni himbe ujinaji jeedido he chapan e himbe hemre hela soji di he go ono jehi gado cubaki kin
do himbe foto
meden chota dum don do ko waddi dum wadi hano himbe amin andi de do deleedi ciota himbe no be exode hano be jahan tewteru non to ko duudi fuuba be dilli den kay rewbe ben tangodo don ham en du han waddi ko cibaati ki yehi wadiroy non
to joni o ayi filla ko darto hono nyaw coronavirus no wodi laabi ko hanno tawi himbe tokki e lay wakkati yaatu cubago gol dum wonno darde hakkuni himbe wada dawre na du kondan wattugol ciume en e lotor juude en no yirdon alhaali majjudu dum tokkama ton dada
wallahi hano no tokkol laabal juuno lotor juude gineji dum dum gadda no kuje ko duudi der no kuje biroji wattu mo feni e gadda majjudu dum himbe gombe hano der biro on hinde ko seenigu mbo waddiɓe ɓe fuu o waddani ɓe bavet koɓe gartata watta ɓe jaha ɓe kisona walla cogiteke coronavirus ka amma gaɗa maɓɓe jama'aare nden andi cooto nokkure noon ko coronavirus o himɓe no tekam yeesojo amin chek hambo mbo wonno nodda e himɓe o kacci wiide himɓe kakkilo he nawalla virus ka donc cooto noon nokkure noon koɓe gartata bavet sanne dayiyambo mowonaare himɓe kuɗum ɗo no gatti bavet amma haɗa ano hana gam hano sappo hana gam fotto on waɗi ɓe gaɗi ɗum kuni cota kay sei ko arti wotɓe ɓe hakkiloji himɓe yimɓe ko ɗum no gaɗa ɗum sanne ba jurɗude himɓe ɓe jara ɗum wallahi noon no woni
wona on nane ka fu bureau goɗɗo laatiɗo kanka komum waɗa e laylaylayna cuɓaki mum waɗa
elay ba biro wer biroa so yiɗi he nayi ɗum ba gotola ko voto muɗum goni ɗi fu voto ɗi majji wooɗi sanne ɗi gaddama du ɗi fuɗɗi limama wala fuu tomin keɓi masala ko yinte himɓe kaɓi ko voto waɗama anile nder ko min mo cotta nokkure ba ore waɗaka
ele jiile mon sukaɓe rewɓe heewi sanne ele yaadu suɓagol ngol
wallayi rewɓe ni woni suɓiɓe sanne he sukaɓe o rewɓe he sukaɓe ni ɗuuɗi sanne nder cuɓaki kisane sukaɓe rewɓe du famarɓe o hano ko hana jottiɓe sanne hamɓe noon gaɗi cuɓaki sanne
tomadalla barhama hasum min jettima ɗaɗo cota nder région mo Dosso
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a tilabeli
sur la radio Tebonsi
97.5 FM
studio kalangu
nonni famare joɗon kettini studio kala ngu habaruji ɗimi gomini gaɗanon dow fila ko darto cuɓaki ko waɗɗe leydi men Niger keñan sappo e tati lewru décembre duminaɗo e nogay dow fila cuɓagol conseilléɓe joni en jatan a région mo Tillaberi to ene département mo torodi Bouba Seyni a tawa torodi na
oui mbiɗa tawa torodi Soumana Amadou
madalla Bouba Seyni aɗa wawi fillanade min seeɗa kala e noyi wonno cuɓaki waɗir le ley torodi ɗon
wallayi Soumana Amadou cuɓaki waɗi keñal le ley torodi waɗi gassi jonka e limogol won hoore muɗum to gonɗen kalɗo limi daka amma comme mo a faami har le ley torodi no woodi rafi denaɓe seɗɗa kala cangore wiye tento endam Mamasi waɗi to woɓɓe faloyi woɓɓe
Mamasi no heedoye e Burkina na
o to heedoyde ar Burkina nokku to ɓe mbiɗe Mamasi hakkunde muɗum e Bosse bango ɗonne waɗi to woɓɓe faloyi loore yaruka suɓoɓe kan suɓo waɗoyɓe dogirode vote fa cuɓaɗo cuɓaki ɓe darniɓe e teeti adakaji maɓɓe gueɗe ɓe nguli ɓe teeti loore chauffeur on amma chauffeur on e sukaɓe yahaɓe suɓoyi ɓe bawɗe allah ɓe jowa famajoɗe ɓe dow lawol ɓe gara torodi
de yimɓeɓe
yimɓugol ngal woni e hoore muɗum cuɓaki ndi waɗi jam e jeleɗo a dow filla biroji ɗon ka hakkunde himɓe matay fuu ko waɗi fitina
so e garɗo filla hoƴuɓe keesuji adakaji cuɓaki mbiɗa har lawol Bosse Bangu to aɗon andi fodde dimma majje na on anda
adakaji ɗen min keɓa e dimma majje kay amma min faami ɓe ƴuwana Bosse Bangu ɗe pollina torodi ɗon won to loor kam falar to ɓe mbita Mama Sey ɗo
adakaji ɗe ɓe mbuluɗe ɓe dilduɗe majje na ɓe mbuluɗe mbiɗa
ɓe wi adakaji ɗen noin keɓiri labare majju ɓe mbi ɓe mbulu adakaji ɗen no loore kam ɓe jaɓɓi e ɗereji muɗum ɓe joofi chauffeur makka e yaaɓe fa suɓoɓe kamɓen kam ɓe joofi ɓe mbarta chauffeur o jon ɗo mi yehi to wonduɓe makko mi ƴamani mo mbi mo dow lawol mo wara warde kacce fuu walamo kanko e sukaɓeɓen kam
waɗay kay fuu nawniɗo na mbaraɗo
wonnana fuu nawniɗo wonnanayi mbaraɗo
ede yesso hara makalo ndi e heedode hara ton en nan cici en ton noyi nanɗa tonne waɗiri waɗiri
ar makalo ndi woni bandal ngo gonɗo to mi noddimo mi heɓay laamu wala mɓe heɓomo sakomi nan labare makalo ndi amma mi nanayi fu basi ji nanda kar ton
de jo se ƴeewama eley wuuroji wuuroji ɗi enɗa Bouba Seyni himɓe guurtake yaade cuɓa kiiɗana sanne sanne
eyi ɗo endan toroji so ƴeewama har nden corto min jilori har dow gorolluɗo so wiyete digue bari en ɗo endan warde ha ley torode santé ɗo himɓe mbuttaka gal so lasibama taalile himre fumaɗa hano ko watta himɓe lasoy tati ko wurtini omi lasibama har happa ɗo endan wuuro torode santé mbiɗi yadde funnague muɗum e har to wiyte guddigue bari ɗo endan lettugal mum
ay won denne joni ele himbe be jido no wurto be ndan rewbe sukabe no heewi e majjuna no wontir wontiri
ande ne kengan tubaki yeli ko min jili minan ka biroji de ko min jili min ji rewbe sukabe wurtaka tanne kamen dum wutada sane rewbe sukabe ummatore heere
na sallam joni o awi be gonde be lima limoreji di mi sikata no kuy goddo ka timmi anana don kay har baru partiji di ne be gaddi gaddi sal dum wada e fu fodu fodu hakkune mabbe
noku subaka o ko min jeyi te andal to seni meri do min tayi verma ko lima witti don kay fo funata caka partiji di amma haddi akal jon kay limore nen kata
anana e fu mbido kay en kay yardak yardak ginan kay
nena fu fodu fodu fu tay ginan da ya ko war tan joni o ka subaka har yambe jenay do andal
a batto akimbe seni be nana noy filla bosse bangu luore kap nangaka ko gineji di teta do anana fu ko dum be ngone be kaldo mun gina
seni min bata ki je fumi ciri pa bado wakat ko min gar min tay be ngoni pose no ginanda setta kal mi jom min ciri pa bado me jamo be noy dum won tin
to bubu seni ndam ke bono wi en kabaru toy na seni on tutama ngande min garto e mar se Allah jabi
Studio Kalangu,
le programme de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu
nawantiri joni ni eden goni ton endang birni gawre region mo Dosso. Salam alaikum jamboke annona
amin alaikum salam jam gon don
alhamdulillah ko dum pine jam
wallahi min gala fu gacce
to kenya min nodino ma wi min cubaki non wada no wodir le leydi toke da birni gawre hande de endang dum gasi noy dum gasirta
wa holdu en illa hankin don en nokkuje dudde jam on en kanti jari golle mun en ton en to dum hawrata meri dudal mabbe jamma on en kanti wobbe dona ko fa subaka kebi kanti challima wobbe do fa hande no tawa ton en ibe jab golle mabbe goto 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 ibe timo ibe dara ibe ada kisaki kibe gadi kine
ede kisaki en nan on nanay futo wadi hono wi kanka hebay waddude ko mudum tafon
wallahi min matay dum don en min matay fu gacce min nanay to hamra wadi min nanay to duko wadi himbe ben en gaddi golle mun en jangu jangu nina nokkuje goddo ngara andi idum woli tinde har garki kine wobbe no jeboto non sey jangi kuje higawi ano la sar en sanne
to to ngom ngad limor don en noy habar parti di hakkude mo be ngala be ngada fodu fodu na
wallahi parti ji din en o en kay da commune birni min ke ko andumi ni woni parti ji sappo ni jehi defi
nenne ko be limi dubbe ngada fu biido jabaina ni en nani en baboti
mi matay dum don bano kula wore
ko batti dum be seni be hollay on du yala gineji wadi to jacci are gollirde
wallahi do en mi matay to a biro le voto goddo on gineji mun en jacci na goddum be fu dudal president be secretary ben e delegue be en fu jehi dal nokkuje mun en galani dum wadda sanne fa he non en
joni no wa wiade joni ñon himbe je murtake sanne jey cubaki hono kisabu joni no wa
wallahi to timumi timumi do en kay himbe murtake sanne ngari kadi kerol bawde mun en hay fo bayera be duudi he cubake kine
alhamdulillah den no kay joni ara miija do yaade den non tambe kasibe kebambe gasina golal ngal
do yaade ni tamma yaade lasar en tamma be kantanal himbe fu be challimobe no mi mili kay
ah to wot sanne den jambo ke min noddete kasi semi muyo hedde kabar ma min jettima fofo
o min jetti sanne
Studio Kalangu
le programme de Studio Kalangu
a Tilabé
sur la radio Tebonsi
97.5 FM
Studio Kalangu
Fabar jodon kettinini studio Kalangu e le filla ko narto sigila mawdo mom gomini gaddo inde cubaaki ko wala e leedi men Niger Kenya den na subade conseillerbe jodoitobe gam batte wadde hono arangal le mairieji e fa hanindu ko nambe region e kanyu be galluje nene joni o e jotto gidanda fa nanen ton endan kabelewa min kaldi e mitedo Haruna Ali la tido kanyu enda kayen woni himbe seni to na kabelewa mi lande kemo noy wono dum wadiri o hollan en keddi biroji di ko be ngoddi subaki watte
andere jeego dimbe ko haani wada bo tew jinaaje jeere tati go dum ngala ma sala min biroji tamet buka jahi ila besgol go sibe han ki keru jahi besgol nya biroji hadde fu ndi lidi darga ila pun jahara da tam e di homti di wadi ko fu e pu din jam nyam jeen tati har jam de jomi de ala tara sabu da min do e sekurite biroji de wadi di dar gari ngori sekurite o ila to wala sekurite ngara sekurite
tamata da min jetti o wono Haruna Ali nenene kay mo toyna seni kabilewa o holli nenene kay ne wono be gondi be garra cubaki en dan kenyande en nan dum wadiri non ni jokkay sey cojjoden to en dan sayi senino sirina tande sayi siriya ki ni jokkay faande mi garto en der gallu nyame do en dan gudel ni bandabe am yehi jeewawi noy wonno hono limorde wono wada har filako dart cubaki en dan seket non yewterde en dan ni
Deux, trois,
Derbiroji wote gudel deux tawaden. Yende jetati jamma e mintaji woranje futawi biroji wote di enda mappi. Derbiroji wote jit indu tawabe no ardi hauju golle wote jit in endan. E himbe partiji din endan fu no don ibe he siri limgal gal endan madame Burayma Aissa president bureau wote lamba la sotati e joy on no he limgal botande den endan tawade der adakaaji din amma madame Burayma Aissa holli rafi weltare mum do no limgal gal endan wana no wadiri
damma salla vraiment j'ai pas eu de problème
to le soudam do c'est quoi la min ka bay fu tiadale de ko woni hen ni rafi hite lantarki commentawda gan l'école on wattana ka kuram laital gotal min gomi de ngollida na ko mi de ngollira e telefonoji am
on va utiliser encore nos appareils
der bureau wote gudel 2 mo lamba hemre e woygu e jetati délégué parti gon yami limgal gal endan darni gan sigila limgal gal endan wala no wadire e fondi tarifu Sakina ide.
Gogodi tasho
nimbe funji koto tuga do mun don wanana do made parti on minen kai mingala walla miden pami e majjum sengonga limore den wala no famtini fa gere no noddano warde wada sede ben biata dum wadai tabidu be ngala lawol majjun gollal delegue be non
mat delegue non ni seigneur
gada mintaji woranje e darnul neddo seni gon wari walliri den ko limgal gal hojita amma neddo o jabay halude goddum
Studio Kalangu
Le programme de Studio Kalangu
à Tilabéi
sur la radio Tebonsi
97.5 FM
Studio Kalangu
No wantiri le régime Tilabéi tawé nenene kayni enen kalde Abdoulaye gondo radio Tapwa Abdoulaye Jangwali
Alhamdulillah Soumane jambandon ni
Alhamdulillah Abdoulaye Kenyan cubaki wadi département Sayi commune Jeladio commune Tammu commune Sayi hor munu arwa filnade min no dum wadiri
jati wadi ya cubaki wadi do enam wi'a don le département mo Sayi do am wi'a don ngata milate fu wala amma wawto seeda kala ni wadi dumali jidin di ganda ke seeda fadde majji warde daguni mi yadon daguni de digarayno golle den jehi gadiri no handiri mi yadon le département mo Sayi do en en kan woni mi yadon wi inde Sayi hormun dum jalaajo mi yadon to enan tammum tagal mudum wi'a bureau de vote di ko be godi do en en wi'a le département mo Sayi do Sayi hormun ibe godi bureau de vote kan woni chapande jeddi wodi tagal mudum bureau de vote mo jalaajo be godi chapande joyi wiyadon fayindan to enen tammu ibo godi bureau de vote kam woni hemre e joyi tiagal mudum ummata kona to bureau ji kemi didi e wiyado e chapande tati wadi woji duko di gadi daguni no handiri wala fu ngatam milate wiyado le département mo Sayi do enen Soumana Amadou
de joni Abdoulaye jam'are den wurteke no hanirna e le hisa mon dum waday sanne
jati jam'are den wurteke daguni no handiri daguni no handiri jamaar ne wurtake be jehi duko be jehi be gado e vote mabbe daguni no handiri
ko jada suba ko himbe seni be kalnay ma fodde dimma fodde ko waawi e hisede kayye wado cubaki
wallahi dum don kay ko suba ko ko jami to mabbe dum don kay ko kay kanto annama be bi kambe be jehi fu ko sadi e majji hun kambe bi be jehi fu ngata be latale majji
limor den woni hore mudu anana fu parti di hakkunde mu en yala yarandiri do fila limor wonde wande na wadi ko jacci
wallahi le parti di enen min nana fu ko sadi le mudun dago bi obe e kambe ni e jabay ko
odo
yana jabay ko dum do fu min kebay kibaru mudun jinanda
ay to wad Abdoulaye jonon fa handen min ngoni min dara yala hono filla nyaw coronavirus o enen tok enen sayi ko himbe na jafa wada cubaki mudun enen andi wi'ama labi di tokke e jile mado labi din tokkama sanena dum kay himbe naati haaji mu'e
jaati Soumana Amadou non ni handir jaati mi wi'adon de ngatam latte fu be gadaide majjum tagal mudum be bi'i duko do inde ko wi'ete corona dun laabi desaaɗi ɗin dagu ni no handiri noon ni woni ko himɓe ɗu woni no tokkiriɗi faa no wooɗi
ko njaaɗon gurladde on tawi himɓe no ngatta cuume mum no loota juuɗe mum e ko nanndi e mum na
faa no wooɗi dagu ni mo hen noon futa no watti cumre muɗum dagu ni no handiri
inchallahu nden noon ne ka Abdoulaye min jettima nde ni ɓurto min ngartu anto maɗa min nana kasen kabaru har saa'i toŋeɗa
studio kalangu no woodi sigilaare mawnde
no wontirde nene kayni yerno andurɗo ni cuɓaki ki waɗi tilaki e nder leydi men Niger no kuje fof kañum woni komin gominɗen kaldo filla ko darto hono fawar jondu ko nan timmode muɗum ɗum wonno hono limore ko wonno waɗe wuro warde wuro e nokku warde nokku komin keɓi min kaldi e muɗum bandiraɓe amin woɓɓe du minen jinnotami keɓino min kaldi e mumen kanon woni woɓɓe miɗe milani hono ton en ɗan to technicien ɓe sini no wodi keddiɗ to mbawɗo haldede na to madalla ndenene kay ɗoni mbawɗen wiide ndene en darna habaruji meɗen ɗi enna an faande Allah hewtini en lasar o nana habaruji komin cigilito gam min gaddana on dow filla ko darto cuɓaka waɗa e leydi men Niger assalamu aleykum
studio kalangu no wodi sigilare mawde